Yo, yo. We do best everywhere. Don't test it to compare. We run that city, better say yeah. You know what I'm saying? Oh, da.
Tuna kimbiza, kimbiza, kimbiza. Kimbiza ndani ya jiji. Wana uliza, uliza, uliza. Uliza sindo magwiji. We come to shake this town. We can't take your chin down. Hatuwezi ukamatia chini. Kwa dini, tunakamatia imani. Wanosaka kiki kwa mziki. Hawafiki mbali. Minafukuza dhiki kwa triki. Nimeki mali. Nataka nikaze nipate nafaka paka manjalo seme so. Yo, kile nataka. Mini tapata cha msingi ukaza bro. Yo, kile nataka. Tapata cha msingi kukaza slow. Yo, towa tadaka, towa nadhaka. Dogodi atakuwa na haraka. Kilo nataka, kilo nasaka. Ndo utapata haraka. Pesa gamba lenye mada hatuwezi kuchoka. Tafuta, tafuta, tafuta mwanangu. Tujaze kibunda. Vile mwisho wa siku kwa mfuko. Ndo tunasunda. Guva chana mpaka vinyagwe. Guva manchia mpaka vinyagwe. Guva machana migu mpaka vinyagwe. Mpaka vinyagwe.
Say one in Rock City. Hakuna shaka niggas, time is now. As a one in one Rock City. Hakuna shaka ladies, time is now. We run Rock City, we run Rock City. We run Rock City. We run Rock City, we run Rock City. We run Rock City.
Kueleta kinasa, suko na rapa. Nini chafata ni kute matanza. Cheza lokasa, utasema ni dansa. Minime jipanga, ndomano anasanda. Mwanzo alibana, tena kwa sana. Wakazani, mini tahanya. Nani kafanya, tena kwa sana. Wakazani, mini takwama. Siwezi kukwama, siwezi kuzama. Taukotwa chini, ukireta drama. Tekea sana, kazo unapoweza. Uniwezi mwana, unigezi vana. Bado unachana kama jana, uchenji mwana. Unafake sana, bado unataka kushindana. Sutafeli sana, mena kaza paka kifo. Sana, imichezo sio simple. Kibisha uko sipo, right, nachotaka mini bingo. Tega mingo, kitaka kupata, katika kupata. Hakuna mijiza kikubwa kufanya. Kitaka kudata, wefanya, kulala. Wenzako tokacho na baki unastack. Kitaka kwenda slow, itime diyo na pass. Erudi na pogewe, kisha kupita ndio basi. Mini rigi soto kwa kitambo, niko tight. Right, ku right, ku ramu na kufight.
As a one, one Rock City. Hakuna shaka, niggas, time is now. As a one, one Rock City. Hakuna shaka, ladies, time is now. We run Rock City, we run Rock City. We run Rock City. We run Rock City, we run Rock City. We run Rock City.
Yeah, you know how we get down with M-A-Y-B. It's my side records. Check it out, baby.